in the building.
Cut the rust, cut the rust. Baba post spell night.
Whoa. Swinyi bana kunywa pabu na kwepa vishawishi na subishi nele lisi so kwamba na mfuko mkavu na nikishinda maskani natoa kitu ni mitego ni mitege na so kwamba sina issue. Sina bifu ila madui kama wote. Sina wivu kila siku mina vibe kama zote. Yani kama nimefulie ila mifuke metuna siku shikoke. Kamali minoga nongeze token. So kama sina hela sina dope. Peze kumba 50 nampa yote. Cheki nimetumwe nyumbani mini pambane nsichoke. Washizo penda kiki ndo kwanza na gawa tope. Badala wa taxi na panda boxer. Ata shide wenzito siwezi kopa. Safara wa kenge hatimbi nyoka. Yu makini utokwa jini ukendekeze mieza ofu. Yani kama sina hela na vyetunze mesabu. Yeni amini zera kati nusa nipa gathabu. Mieda rati ndo na waba sababu. Hawawezi jitafutu wanda yuta zona kosa mishabu.
Yeah, ukini cheki kama misina. Staki show off mina make it all. Wezaku wali pima kazima. Napenda low profile indo lifestyle.
Vikoba na lipa kasina dena. Mpunga kutoshe na sina fame drum. Koni nipo njema. Na wengizia nimepigika sije demo. Na chomini nimefulia kumbe shimo ndo nimetema. Yani sish kama wow. Yua mchongo takuwa uongo kona chuki madharau. Nipo mbele mazabao now. Wanabaki na mshengao kwa kwa duos na kwa njema ndo nazido pike bao how. Kama sina niko sina kama nazo. Na vyo tamba niko mtaa kama pina na mikazo. Sino kimia kwenye vyanzo vya cheda. Wanapima na samba sumu ya kirusi wananita kinega. Na dress casual na flex na stay humble. Kwa taswira nimefulia ila mfukoni na mipango. Stress kiwango cha fake ya reporwa tambo. Yani kama sina hela ila simu ina full bando.
Yeah, ukini cheki kama misina. Staki show off mina make it all. Wezaku wali pima kazima. Napenda low profile, no lifestyle.